Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde talatare nogay ɗiɗi lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi e nogay e joyi sappo e jeɗɗi yamde jaɓɓirima Silima capanɗe nayyi e joyi nder maison de la presse Bamako jettinonoɗo kabaruji ɗo yumoro waygal kanko noddirteɗo addere trawore wonto ɓoggi jamɗe to. Pelle politique ɗe pusete le leydi meɗen ndina pusetake sukaɓe jokkolɓe garan haalde kowoni hakkillaji muɗum en. Imuli ko noddirta def kañe fa yettoyo bakle leydi meɗen ɗi fattanne fe kasene wattu joni humɓeɓe kabaru jande no gonde ɓamde dow hen ɗati. Ɓe kollitide sukaɓe ɗiɗon jaltoɓe le galle goto kañi en tewuji muɗen jiita nokku noddirteɗo joyila wattu joni ko jala no gonde waɗe dow hen ɗi wono sembe kabaruji ɗumen jogini on ɗo kikiɗande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Micciteɗen wiide ɓamde le sappo e jeɗɗi fa yetto yi sappo e jeegom yettade sappo e jeɗɗi lewru avril ƴaɓɓi noon ndu batuji mawɗi gaɗinoon le région ngaji ɗi kañum fa yetto le caggal leydi meɗen ndi le majjuni ɗiɗo batuji pelle politique ɗe tawaka e muɗum. Micciteɗen wiide yoga e haalaji kalaɗe toon ɗiɗo fa ƴeyalano baale politique ɗe kane fusirede le leydi meɗen ndi wattu joni ɗum wonde waddude haalaji kewɗi kamɓe sukaɓe jogol wonɓe le leydi meɗen ndi hoɗo fuu ɓe mijeno ɗiɗo golleji gori ñalawma hannde o fa keɓen famtare keɓɓen Ali Cisse Mamadou Sama Seku.
E hakkillo hayeɓe MPR fusugol baale politique ɗe wala nafa. Radio fedde nde Ladji Issouf Sangare wolti wiide fusugol baale ɗe latto jaati yeddugol nuygal sériya leydi ndi.
Parti politique ngayi ɗi wawa fuseede saabi nuygal sériya mo leydi aminde hoore jooɗiɗo muɗum le ñalawma hannde o darani ɗi. Fusugol parti politique ngayi ɗi hono yeddugol nuygal sériya leydi ndi. Parti politique wawa juƴnirede no heɓira fuu dabireji ana wawi fiheede fa sakko juƴingol majji. So noon ni ɗum wiraka miɗe jaɓani ɗum ngam wona jaɓanɗo fewi ko woni fusugol parti politique ngayiɗi ka.
So fedde aplem ɗo kane nadda lamkoɓe gollirde eko hawra e dow muɗum batu mawɗo ANR nder muɗum hultama wiide alkadara baale ɗe ɓuyte banggal muɗum keɗɗan Gawsu Dambili mo aplem e bine teli mo réseau jeune leader.
Kana koɓe laamu hakkundejo o ana hani ko tuugo eɗo ko hollita ele timmoɗe batuji muɗi pawinoɗiɗo heɗintingo leydi amen ndi. Ɗiɗo batuji holliti wiide adadu parti politique ngayi le leydi amen ndi ɓuyte nga ɗi mbiyay ɗi fuse.
Micitan wiide kawrtal manggal totodiral hakkillaji dow ƴewtogol sériyaji baali politique ɗe nasarta Bamako ɗo iwrinoga e jeegom yaade noga jeɗɗi avril.
Ɗiɗo kabaruji fana wa heɓe dow BMM andi ɗo dow page Facebook kañe compte X Sidio Tamani. Yoga e baale kuminiɗe kabaru jande le leydi meɗen ndi wattu joni ɓe mbindi ɓataki fewde cuuɗi académie ngaji ɗi kañe fa yettoyo honno gaɗoɓe toon corrigé papier ngaji ko nandi e muɗum fuu ɓe mbi ƴewte yalla jababuji defuɗi kañe fa yettoyo bac so waɗi le leydi meɗen hitande 2025 ɗum hokke ko yaawi. Wattu joni kamɓe huminiɓe kabaru jande ɓe hoɗo fuu ɓe milino oɗo golle wori fa keɓen famtare keɗɗe Mamadou Sama Seku e Sita Sidibe.
Fedde saraɓe sukaɓe lekkuɓe Mali holti wiide ne wondi hakkillo kaɗo Agnia gollire humaninde emu jandeji nde ɓeydi wiide faabade gollire nde huncande hoore no haniri kaɗo Agnia. Keɗɗana Dawda Sako joko hoorejo ndeɗo fedde saraɓe sukaɓe lekkuɓe Mali.
Miɗen miila soni gollire fo waɗiram no wodiri sugulla fo wala ko natto saabe jaabiji imanol ana hokkele watti yawɗo saabi le communiqué winna ɗo hollitama jaabiji imanu hana tadde sanne saabi caggan imagol sukaɓe lekkuɓe hana windede inde mumen le cuuɗi kol dow dowuji fatta lissigaji nandal muɗum ɓe hana dominen ƴaɓɓito.
Donc en jandeji jetti kaɗo Agnia e kolliti wiide ta defi o wona tan banggal ƴewtagol imuji ɗi nden noon ɓe kolliti wiide ana hani wattane hakkillo alkadara musil en kinotoɓe gueɗe jangguinteɗe ɗe keɗɗana Seydou Louwa o donc kabaru jande.
De kappuji keesi joƴƴinama o lettre ana hani yeɗe ɗen nokkuji fo yalla ɓe fama ko wolle muɗum ɓe ɓamre golleɗe fo soɓe famon tan wi hone ɓoyugol hokku jaabiji imagol wona battan yimɓe teykintoɓe ɗi golleji imagol. Miɗon ɓamde misali jaati soni hono misali matiére ko noddete philosophie ma mathématique tiliguin tan ɓen hani cuɓade musul en ko jangguidal ɗi matiére ngaji heɓa fuɗɗo correction muɗum no yawiri.
Misten wiide sarti imoji ɗe mari ɗi banggal def yo iwde ɗiɗi tugade nayyi juin 2025 mo bakko o yo iwde dogay tati tugade noga e jeegom juin 2025.
en jaran nokku no dirtedo joyila be kolliti wiide wendu wondu nokku no dirtedo cendo idon woddire joyila ko yata kilungaaji jeddi holitan wiide sukaabe didon kanyi en tewuji muden jitalen dudo wendu be do sukaabe didon fuddu fulbe non gotan noddire Ousmane Diallo goddo dan noddire Sekou Diallo duubi gotan wora e duubi sappo dum woni miraado duubi mudan baare e duubi jeddi nobe kolliti wiide be janobe faabe lotoyo e dudo wendu yogaabe kay kolliti de gadobe satakaaji bondi kanyi nangi be ton so golli o do golle ka do etede fulamo gondi nay dido kabaruji no wori kedde mo kanko no dirtede Yakuba Dowle Mari ko yo kanko ni mer no ko no dirtede kala dugu ko mo sifi do heno odo golle wadirdo facci tango Mamadou Sama Sekou
la premiere fois
tulol randewul mudun wadi en wara dubi jeegum hande almami monsieur mondende mursi dido tanirabe makko dubi jiddi e jene ana wara dubi nay hande badi ko dun hiddike le mayo serengalura juila yo honi goto e mabbe ndari fa yaltina goddo kanko dun hedikelen jam derno dido be fuf keddige hen min ji le bembe ande whatsapp wiide dem de mabbe tacciama ma dun tondi mabbe tacciama ando so neddo yuli kelen jam so wallin jam dum ma dun wadi leruji kewdi len jam dum kulle gonde le dam jam dipitan no kuji yogaji tew jom wonko dipita e tondi di kay ka fe goto wa wiide wonko hebi dem gangal yo jati pene dum tonga ka fa le tal pour wotoru
wattu jone jaran nokku no dirtede gabero idum le region gawo yam pelle society civile gonde tonde be ngadi ton majir mabbe bete hande be kollitiru wotnaabe wonbe le odo nokko be kaja immine ton pelle godde kasen gadde yelana kuncena hore ko nayri bangal deena o kanya fa yotto yirwere le odo nokku
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
tadela ko nayri bangal leedi kanya fa yottoyo gese micciteni wiidi do mate sanne le nokku no dirtedo kuccala do laadik sababu so noddi so be jojjinton feddende mo dirta ko fo le o do nokku idum jojjina le commune ngaji gondi le region kuccala fa be lawno be kani buytirde tidallaaji ko nayri bangal leedi le o do nokku ka do yottede fu der do fedde hebino ton tadela non be kollitiri wiidi tayde wiidi won imma daraaji ko hebi wadde le hen fu fa kebe famtar kedde Mamadou Sama Sekou Ali Sisi
gouvernement Mali e guldibe mudun ONG Mercy Corps e Ahmed ini hejo golle lulingo sarja e hotagul dejerale sahel GASS yalla sakade e daranade basiji kabaru gese kedna Idrissa Fane kajado Mercy Corps o facintini ngo hejo
dum do tobbe tati yowi tekinde bawde yimbel be golleji mu em nawri bangal daranade hono sidido basiji tekintinde be du hono be gatta yalla awe keba fewtude waytagul wakati o anyaji ana wondi fihede yalla yimbel fube dum wodani ana heba andude hon han jogoraade
les parties prenantes
goube lulirde kufu kewitelaaji kewdi hunchangul hore golleji hejo GASS yargul yeso etawde fuf keddana sidi bikay kulubali amiri dende e goto yimbe le gubal kufu le commune kuchala
adamne gele fuddode mudum ni tidal ana wonno edo kabaru bili do limtagol basi leedi gondi hakkune yimbe urdo to tribunal oto tagal jande ngadanaane procureur en fayoto ardo en tribunal o yimbel hewbe paminaabe ko woni golle kofu yellaabe keba totto dirde hakkille do majjum faadu hebene jogola
telaji bili de nokku demal jaati forati sabe dum famda fifli kabaru ngurndam yodun hunde der mudun do anditata ko woni e wi Umar Alsan te procureur sur sarja kuchala facetingul sarjaaji do kabar mudun wonande yimbe lebe yodun chadele
hakkila amin kaso wam tidal muhala mudum hewi sanne le nyalo mo hande o ni nokku oni woni tidal bili do leedi kudu fu nokku to remete hore sarjaaji kewdi anatom darontodi chadele majji ga hakkila yimbe le gollirobe de do dewte hore no family dun ni chadele mudum ana hewi san yi hunde heere
holtinde kabaru sarja e deere mun jeli kuni bi kabar mudum be wondi jati ar yeso hono dum yalti le kongol seydu suguba mernto soni le lam kuchala
en 2020
hitan 2023 ko fu gondo do o darani ke chadel kewde bili de leedi yimbel be hawrti wendi bataki mu en de do dewtere woni neldane mairie fa yotto tribunal charto be kany en du jabani dum jati dum latke sababu le nyalo mo hande o wartirde jam e huntondirde galleji didi certuno di fey sabi majju
basiji bili di e nokuji demal yo jaati gidali fewde gondal e kan yirwere duminde e bi ardibe region o ka non guldidal ONG Mercy Corps e Ahmed Bangal jogola ido basiji bilidi e nokkuji demal fuddi nafude David Koulibaly habandi dun jotamani gila kuchara
sikirabe min biyan oro bay noddude o don numero dum won numero 56 96 75 56 so lan do jeddi oro bay halde hono ko kaldon kaaji don hawlde e fewde e sijo tamani fu ono be keba yitnade journal gal be min biyan numero ameno o moni dum won service kuno fon 37 321 kawaji sina taw ko facebook noga kride telephone modo so kebon yitnade ido kabaruji fu fande fe no ko nande don do e ser yewtre mede de ana wodi wassalam yotere meden de waran yo wadde dum woni imadraji ko rewobe malinkobe ngatta micciteden wiide debbo malinka tawo mo fuddu ana andino gorun hani jogirede so tawaman yidi gorko o jaati non biireten wobbe antuna tan jogi kaborde muuden wobbe antuda tan halaji lobbi bay wobbe antuda tan jabbe sekirab accun hakke sabide non magazine o yarta kikida ko min biyam fa bidro non do hen famu ngare kede ko min e dum woni fayato min e Mamadou Samasi ko min pewni on do hen
ana tiddi na do ma hala ngari le mali tawe a indali region gubo mali o woni nokku lawi jande robe kaybe na andira yeltingul ngari mabbe bangal mbeliyonki kumbatunkara tendino bamondirbe le ngalurende fashintini min ngal do andal ngal be tawri mamirabe mabbe
kay mum so abita kay
robe le kay ana andino gorko nangirte sanne yo be robe be hakkilaji muden utti wakkati fatale kaybe cialdi mabbe ebe jara ko no dirte babbi kanya fa yotti o gol
babbi pare
temede kewde kiloji on don nokku o na tawa segu fatoumata traware yo inna galle andando dun siriji jogola bamondirbe e wi mako ngari yata fe tiagal kulentreji yogaji ka udalike bangal fratiji lidi kabar mudu
yifulla itema
debbo kurtido an hani wadde ko gorun landi dum fuf kanyu hani haybude gorun wakkati futa e bangi mudun ana bossa dum ana siwana dum atti kanyu ko nande mudun debbo na hantawe de goroma yima fu tawe yo beltido
abin jarabila
ko dum fu ni mijo worbe bangal holtingol ngari rewbe mali wobbe holti wiide rewbe mali be mbasta fi hewde bernde worbe won holtibe be notaraki fa timma bawde de be jogide
le miniji ko
be ngatta kadle ko fodota bingel adama be ngatta urdiji mabbe be tawre kaborde rewbe do be bamata podde le bonde de wakkati fa tan sa battikibe hendu mabbe no wili rewbe mali ko ban jogide kewdi ka be tabata ko dun
madam rukiatu jagite tendinowo omondirbe holtiwide sikawala rewbe malibe na jogi si bawde fuf e kala wattu hewde bernde worbe o tuugi ke sanne do sifaji yogaji e holtingol tergal gol be nawtorto
quand tu le regardes tu dois le
sifa gabban hani wattande guru hakkille sanne no habirta musoro mudun kanyo no jabbal mudun wori fisador fa kokka dun nyamdu ala hani haybudu hore maada sanne debbo haybo hore mudun sanne dum woni ko yida ko hono lekki haybirte no
ko wi kanko debbo andano kabar o mo metta e ko worbe hewbe jottata ko fi dido imadraji e rewbe sabe hewbe mabbe pamata jati ko woni weli yonki kamado mo darra worbe be fa hande tinade watande hakilo dido sifaji di yalla hun tande hore yirwere dewgal
les hommes ne comprennent
yoga worbe le anton pamata fi so roobe lan kalde muudo en roobe ana jogi no pamminirta gorko tay fi utte kuno de muudo en dun ne wana worbe be fungoni pamobe dun so gorko famata dum fu debbo kany hani fiide dabare no guru hani famirti dun tay akade fuddu ana heebi dum fa gassi ana teddina dum
il doit être respectueux
les salid mali roobe be dun na jogi sifaji mabbe hebdo bernde worbe madam mayga fatimam traware yo inna galleto direton holti wiide yaltingul ngari yo buri fuf andude ko yiddi jon galle mudu
nanana a wasoro ni chambulu
so goram warti mi jotan dun bosa koyde mudun wakati jidom halla kam hon tidalaji ko hebi le golle makko mi landini wadde fu yalla mo welto
sifa musugul sifa yadu e konande mun en yudum dabareji beli yonki anda disanne le tamangal meden no kanko debbo beedi wiide